Ko te waka minenga I hui. Ko te tika te pono te wawa tanui. Te taia te whakahe te tika te te karanei. Ki rohea ko te whakamaori o ngā kupu Pākehā. Ko wai e mataki te he rakataka. E tuku ai te tangata whenua.
I tōna mana tōna mauri ona tikanga katoa.
Ki roto I ngā ringa o manene iti. Koe ane I mokohia mā tātou tonu hei whakawā. Nōna mata I tau, manene mai, he pai pera, he punga taunga kawea, o rātou hitori rangatira, hei pehi a tātou, hei para te huarahi mō a rātou mahi muna, tā hai whenua, tūraki wairua, huri noa te ao. Kai arahi a tātou ki te rautau rua te kau kia kakama kia maha ki marire ma te tiriti te ki. Anei te oranga mō koutou, tukua mai te mana te kawanatanga. Whakawahia e tēnei reanga tangata, kei tēnā o ngā whakaro. He aha ka puta, he kuare, he mohio, he whakaputa mohio, e kore e totika amua. Ki te takatakahia amuri, ko tēnei te tika me moko hei ture, ki te whakawehe mei kore kahinga, I riro whenua atu, e kore.